penji simore sappo e jeegom tan dande tekkunde iwrimi to suudu Allah to ina wiya malaikaaji jeedidi di
njehe njuppoye aduna he le fitina Allah jeedidi de
gada no go yehi yuppi lahal mum e leydi joginoobe jeloode barogal be su jannoobe natal maggal be piya nyawande bodde musde dimmo o yuppi lahal mum e geejji geejji o wakli wonte jiidam no dam maydo ni tagoje gurde gonde e der geejji fof may tata bo yuppi lahal mum e maaje wondude e cewle de mbaglide gonti jiidam tan nanmi malaiko dijjo o ina wiya
deewdo ko an gordo gordnodo cinedo sobo atabatini nyaawore ma ngati be ndufi jiidam sinibe e annabaabe anne ndukudaabe jiidam yobe njar abe kanji hen
tan nanmi sakorde de ina wiya
hey jura ala jombaw nyaawore ma e ngu cinedo fi
nayabo yuppi lahal mum e mbudu nange ye rokka sumirde yimbe jeyngol nguleki bonki sumi yimbe be ben jenni inne Allah jimdo e din baba wuji fof o kono be battaki koye mabbe ngam mawninde dum joyabo yuppi lahal mum e dow jappere barogal he laamu maggal nippidina yimbe goni e yakkude demde mumen sababu ne musheki ben jenni Allah jom asaman o sababu ne musheki mabbe e nyawande mabbe kono be battaki koye mabbe be goppani bonandeji mabbe jeego mo o yuppi lahal mum e dow maayo mango he hono e farata ndiyam maggo hori ngam rokkude lamɓe funnange ɓe laawol njiimi ruhuji tati tunwudi baaɗi no paabini hen goto ina yalta e hunuko ngowla ba hen goto e hunuko barogal ngal hen goto e hunuko annabi penowo ko ɗi ruhuji seyɗaneji baɗoji kayusaji jahoji e lamɓe aduna he fof ngam rendinande ɗumen hare ñalgu mawgu ngu hono ñalgu Allah jom bawɗe o
boɗoni ardono gujjo ni malu wodoni balduɗo gite kecce reeni comci mum bele ina waasa heddorade ɓandu meeru yiyane gacce mum
ɗi ndendini ɓe e nokku beeteɗo e barahurtankore har Magedon jeediɗaɓo o yuppi lahal mum e nder henndu daande tekkunde yalti e suudu Allah he to jappere to woni e wiide
timmi
tan maje maji sawtaaji iidi digaali ndilli kadi leydi yerbi no feewi hay gooto meeɗa yiide leydi ina yerbira noon gila yimɓe taga saare mawnde nde fecci pecce tati cahe dowlaaji ɗe njoori e leydi Allah siftori Babylon saare mawnde nde yarnide fitina mum haa nde mandili duuɗe fof ndogi kaaje fof majji mes manballe ɓutte toɓi e dow yimɓe haare hen fof ina ɓeta hedde kilooji capanɗe nayi yimɓe ɓe jenni Allah sababu nde wabaawu marballe o gati oon wabaawu ina mawnunoo haa ɗoon waawi haad.